nginenkinga emzimba baba nginenkinga malume nginenkinga emzimba baba lo makoti uzangomnyama ke kabuye lekhaya lo makoti uzangomnyama ke kabuye lekhaya lo makoti uzangomnyama ke kabuye lekhaya nginenkinga
Oh,
in a king,
oh,
in a king,